You them know all. Is someone ready to this production? Ready to fire?
CKMusicPromos.com.
When me say what, when no say sasa. Is someone sing, sing. Oh, why you know up an area? Me got ya.
Woman, if one tell up on up a nyumba, so see you want to go by the boom we line. Woman, you say, you want to go by the nyumba, so see you want to go by the saki line. Now you forget to say,
soba chikondi chopapata nalema nacho chikondi chopapata nalema nacho ati masiku yose nikukangana naiwe ati masiku yose nikufutana naiwe ufake konzelu zakani kumbuka
umani mote napano panyumba susio mazakoba ni kumbu inai umanyo zanyoza pano panyumba susio mazakoba ni saki inai na tufake koze nikaenda usakali na na tufake koze nikaenda usakali na umani mote napano panyumba susio mazakoba ni kumbu inai umanyo zanyoza pano panyumba susio mazakoba ni saki inai na tufake koze nikaenda usakali na na tufake koze.
Mimi unaniona kama umimuona nani. Pale napopita wenzako macho mimi wananigodolea. Kama wewe unaniona sifai kwako, wengine wananitamani. Ukiacha chansi mami watasogea jilani. Usini singuwe na mapizi yako yasiyo kuwa na msuka.
Umani mwote hapa na panyumba susio wanza koma ni kumbu ilai. Umanyo zanyoza hapa na panyumba susio wanza koma ni saki ilai. Na tufake kwa
ine kwa tunda wa mtima suna kodwe. Kazi wanga juli, kazi wanga juli, mtima suna kodwe, mtima suna kodwe.
Umani mwote lapa na panyumba susio wanza koba ni kumbu ilai. Umanyo zanyoza pa na panyumba susio wanza koba ni saki ilai. Na tufake koze
production.